Degmada Buurxagab ee gobolka Baaya ayaa waxa ka socda kulamo iyo howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka isla markaana bulshada lagu wacyigelinayo sidii ay laamaha ammaanka ula shaqeyn lahaayeen nabadgelyada iyo horumarinta bulshada. Gudoomiyaha degmada Buurxagab Ibrahim Maxamed Ibrahim oo dadka shacabka ah la hadlay ayaa u sheegay in loo baahan yahay in laamaha ammaanka ay bulshada kala shaqeeyaan arrimaha nabadda iyo horumarinta ammaanka.
Diin amniga la shaqeeyte magaaladan nabadgelyo la kale antin la hoos la shaqeeyin dad kale ma baahan ma nabadgelyo adin ajari xasanada kalaas maamada oo habadillah gamow oo shaqada ka dhiyaas oo badbaad ilaahay dartiisan badbaad ajari xasanada kalaas ma la raayso magaaladan haafad kasta dadka degan meel ka fadee amniga intii booliska kala shaqeey iidanka daraawiista kala shaqeey waagi hor la dhaafi intii uu rusha jarti igeeg iska mid maah may ba fadahayna isbeddelka sameyn isbeddelkani kala sameeyo wadanka dhisnaan nabadgelyada ka shaqeeynaan dhismad kala ba ma baahan may nabadgelyo adin ajari xasanada kalaas maamada oo habadillah gamow oo shaqada ka dhiyaas oo badbaad ilaahay dartiisan badbaad ajari xasanada kalaas hooba sheegdan banaanka lan qorseeday odow laakiin hadii aad doomi dheegasanas kalan program center may ko bi kuro may fadeeyaan ilaahay dartiis iska saarta programka adkii jir may la raayso magaaladan haafad kasta dadka degan may la ka fadee amniga intii booliska kala shaqeey iidanka daraawiista kala shaqeey madaxda haweertan maamulka haweertan taliyaha saldhigga haweertan taliyaha daraawiishka haweertan taliyaha nabad sugidda haweertan taliyaha taraafikada haweertan nan kasta haweertan la siin fadee hoob iyo taleefan shoo hataa kasoo haytan nan ku saaxiibadin ee oskartay haweertan la siin fadee may basiin farmaane siin ku ogna haafudo dadsho nan kasta anti wal hasheega taleefanka nankii dhaa jarmale walaa arag dan hasheega walaa amaan darro gudaha sheega amaanka adina sab dugsiga amaanka baasa iskoolka sinabadgeliye idaan ii fadaas hoobada amaanka dadni kala shaqeeytan may balasinka baahanya walaa saadunka balaawta anti laamaha amaanka la shaqeeytan walaa warbixin aan gudbidan.